artist,
Joe McKinney,
King.
Everybody,
I sit in the house. My business, mama, you my business. Napamba na juu yako, mama, niko busy. Na ficha Davido, he's single. Chakula ya King Kong, Gonginko. Na ficha mwenyewe, Kibinto. Baba la towo, mitindo. Wow, wow, wow. Mama la towo, wow, wow, wow. Ma uno, you know, ma umo, umo. Ka umo, umo, na ka umo, umo. International, numero uno. Nina ugurumo, msondo. Kibururusi, michongo. Chururusi, ndondondo. Ukinirusu, uhondo. Niko dipa, kinondo. Nikikita, kimondo. Sihalalishi, magendo. Kihalaliju, nipendo.
Uwaya.
Tell sister,
sister.
Tell say ya tulekeo Mrs.
Mister.
Kule kitani likata angeta. Look at me, I'm getting paper.
Paper.
Leta kazi kibarua andika kaleta. Usilete uzuri, leta vizuri binti. Tele makuli mana mindis binti. Kawa tele maufundi ni kondani ya biti. Fit vile mze na sakata kwa pitch. Jagoli shakolea tuliza mbio mtetea. Mama hela na tabia ya kupotea. Dama sukari na tabia ya kukolea. Baada ya vyakula, unipele chakula. Uniachia lama shingoni kama Dracula. Swahili rap king and I'm still pull up my socks. My coffee, my you, my trophy.
Oh yeah. Kata kata leta, kata kata leta, kata kata leta.